Sedo.
Kakuna F za kugiviwa za mind zime left kabla ningie zone yangu ya next shots to the head,
to the head.
She says she see danger ahead. Hata mimi naona danger ahead. Bora kesho ni wake up in my bed. Shots, shots to the head,
to the head.
Hata kama macho ni red. Tanisamehea ni weekend. Hata kama si weekend ni weekend. Shots, shots, shots to the head. Shots, 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 shots to the head. Shots, 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 shots to the head. Tuna stand out, tuna blend. Rules are to break, tuna bend. Acha kesho tuone cut, tuta trend. Shots to the head,
to the head.
Ka ume mess. Kuna message I kufa kwa ya friend. Ume notice ka mshafinya send. Shots, shots to the head,
to the head.
Hangi ya kesho ni leo na revenge. Napiga sana ni ka na pretend. Wedo koshua maka una pretend. Shots, 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 shots. Shots, 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 shots to the head. Shots, 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 shots.
Na kila shot tuna get more beautiful.
Kila shot tuna get more beautiful.
Kila night tuna fakwa hivi tu. Sasa weka glasi yako juu.
Sasa weka glasi yako juu.
Kila night inafaa kwa hivi tu.
Shots, 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 shots to the head. Shots, 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 shots to the head. Shots, 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 shots to the head.